hapo sawa sawa. Happy birthday dear Charity CD, ni siku yako leo, sherekea. Wale marafiki Betty, Pamela, Rebecca, Skola, Agnes na Selina, wanafurahi unai hapo tuwanza. Kwa mshukuru Mola kwa kutujalia siku nzuri tena ya upendo, ni furaha Charity we hurero wazangeza maka. Vigelegele tuvipige, ni siku marafiki wote wanasema heri njema ya kuzaliwa Charity hapo tu Tiger. Gomarizo rakishwa,
uza jana
karibu kama.